Mama bless me, papa bless me. Nilianza kana testy, I'm the bestie. That make me know jana bless. That make me know jana bless. Adada bless me, kaka bless me. Ukubini ni kugumu inataka telesti. Yes I need more bless. Yes I need more bless. Message afani kiwafika universe. Very round ina wanangu kina boy. Leo ni mwendo wa suti na tie. Tunafura ha. Wewe unajua stress no money no style. Lo chino na minyana na mafansi kwa stage. Chino wali memba yo. Chino wali memba yo. Kuna muda na tafuta minakosa niki check nyuma mama na watoto ndo nachoka I say. Na so kubwa ni dogo toto mama zao nikataza toto zao wasicheze nasie. Kuna watu wana kuja pande zetu wana mana wana kunja wapunguze kasie. Gela momo momo blessi. Amna sema jemaze blessi. Bless you. No, 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 no. Bless you. Ah. Hey. Bless you. Hey. Don't you know, bless you.
Yeah. Mic check, 1, 2. Yeah. I know you can't believe it, but it ain't over.
You're so baby.
Neza sema feel your pain, sema that's another story. Nila forget too many cause I never sorry. Na mambia tu mama bina dama meja ngoi. I just pray for the life, I just pray for the glory. Up in here we see your poor. Yo likizama dona ngoa. Soaking on a simple suliza lini nta oa. Nziku many cause I ni kiacha mungu wa mentor. Kifupe mi ni mtaa babusha funga gandoa. Sebo na juliza vipi na kwa star. Mtoto wana taka pipi sasa ndo bala. Kono tokea minaenda kashuja. Ile kisa mapenzi baba wana kwa nakicha. So you better calm down. Sinona mina toto baba dam dam. Wanani kufa wanapisha na zam zam. Niko na swaga lafu mtoto wa daslam.
Maze, blessi. Hey. Oh, blessi.
No, 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 no.
Blessi.
Bless up.
Hey. Blessi.
Bless up.
Hey.
Oh, she no blessi.
Who ya bless no man cast. Nobody can stop me. Kama sikujiamini mimi mwenyewe, nobody can trust me. Zina kujaga early in the morning. Baraka ni kama good morning. Amka, fungua mboni. Kama uhai basi ushapewa kibali. Sanuka, uja ninenea, washa ninenea. Wazazi wangu, manika. Sipatikani katika nyumba za kukemea. Kabisa, blessings do maana halisi ya uwepo wa Makini Joe. Makini flow. You already know. Kabla jiandika siko joy hapa. Chimacho. Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe. Kabla jiandika siko joy hapa. Chimacho. Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe.
Hey. Oh blessy.
I sit in the house.
No 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 no.
Blessy.
Na chino wana man, chino wana man.
Hey. Blessy.
Chino Blessy
Free Nation.